radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga kwijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho nange Venuste nshimye imana Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu kiganiro cyo gutumwe rugishize mwumvise umwana Denise Mukamubano washakaga umuryango utazi naho akomoka
agasaro kaburaga kabonetse
ndifuza kumvisha uko Denise Mukamubano yatanze amakuru amwerekeye atuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango akagari ka Nyakarera umudugudu wa Kayove mu ntara y'Iburengerazuba
cyarageze hakajya haza abantu bavuye mu Rwanda umugabo aza kuhangura aho muri Kongo anzana mu Rwanda ariko ashobora kuba seri yatuzanye ishyira mu kigo cya Florina igisenyi
icyo kigo bagukizemo kitwa nguki
yitwaga ingoboka
nibuka imyaka wari ufite ugera muri icyo kigo ingoboka
ntabwo nabyibuka kuko nibyo zina Mukamubano ntabwo mbizi nimba ryo zina ryanjye bwite kuko narimenye maze kugira muri famiye bampaje ubwo nyine nabonye bimeze gutyo kuko abamfashe mbanke muri afone nabo baje mbese Mukamubano yaba ari byo mwanyise cyane avuye muri Arforina ndifite barambwira ngo ryari riku rupapuro gutyo ntabwo babimenye ubwo ariko Denise byo n'ubundi muri Kongo nta n'iryo bampamagaraga no mu kigo cya Rushorina
yego abo babyeyi bakureze baracyariho
baracyariho
nibo bakureze baragukuza baragukosha
oya nageze nyine dusa nk'abananirwa ndi ndatongera ndigendera bigeza umuntu wo mu muryango wa haramfata niyo washingiye
ni byiza ubwo washingiwe n'uwo muryango wa wakureze ubwo yahagarariye n'abandi
yego
none se mama wawe rero ntabwo uzi izina rye
mama ntabwo namumenya nta n'umuntu n'umwe muri famiye namenya uretse amakuru wenda mbambwa nahagara aho wenda nko muri arusho n'ahantu wenda banyakiriye wenda bakamenya nk'amakuru yanjye wenda bo make naho njye nta bintu napfa kumenya
none se iyo Orforina y'ingoboka iracyabaho cyangwa nayo barayifunze
badukuyemo baduha ababyeyi ariko uko numva bavuga ko ishobora kuba itakibaho hakoramo ikigo cy'abasirikare
Denise Mukamubano niba hari umuntu wo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya nta wuzi ariko ufite ikintu kikuri ku mutima ushaka kumubwira ubabwire niki wumva ushaka kubwira umuryango wawe
yewe kintu ndiko mbona namubwira nimba habaye hariho n'umuntu umwe waba uriho mu muryango niyo yaza tukabona na wenda tukamenyana niyo atagira icyo amarira
komera
wenda tukabona tukamenyana tukamfasha
yego komera Denise Mukamubano ndagushimiye cyane ko waje mu kino kiganira agasaro kaburaga ndagukomeza ubu ngubu inzira iratangiye kugushakira umubyeyi nitugira imana usa mu muryango ngahuriye komeza utegereze wizeye nkifurije amahoro y'Imana
namwe murakoze Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose
urakoze cyane
Agasaro gasanga yandikuru bingisa Agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya
ngako karaje
Agasaro gasanga yandikuru bingisa Agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya
ngako karaje
Ikiganiro kimaze gutambuka abantu benshi baracyumvise bamwe baraduhamagaye bagira bati uwo mwana ni uwacu natwe twabuze umwana witwa Denise Nyirahabimana nubwo badahuje izina ariko
nuwacu. Undi aratubwira ati uwo mwana ahuje umwirondoro nuwase Odile nawe waburiye kuri Goma na Mukakinani yaje hano mu kiganiro amushakisha. Nakomeje gushakisha mpura na Leonidas wihoreye ambwira ko ari se wabo wa Mukamubano kandi nsanga ari byo koko. Atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani.
Twarahunganye turagenda tugeze hagati ya Ruhengeri na Gisenyi ahantu hari isoko rya Vunga. Hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye, tumaze gutatana tugenda ijoro ryose. Hanyuma ngarambe nabo twaherukanira, twarinze twambuka tugera muri Zaire. Hanyuma njye nerekeje mu Gunga, ngarambe n'umugore baje kuza ngo nyuma abigoma, ngarambe n'umugore wa baje kwitaba bitabye Imana. Hanyuma abana bo rero batoragurwa n'imiryango abagira neza. Ntabwo ngize nenga ku kibuga cy'indege, ngarambe n'umugore niho baguye. Hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo. Uwo mukuru, umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto. Hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana, abana na nyirakuru ubyara nyina. Sinahungutse barahunguka, nanjye ndakomeza ngana n'amashyamba. Aho mungutse nsanga nyirakuru yamutahanye. Nyuma yabwo yaje gushaka umugabo, baragenda bigira ibugande. Ariko njyeweho ndahari. Hanyuma ndetse wabo hari na banyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina. Rero uretse ko yari atuye Musaze muri Ruhungo, ubu ari mu Tebazi Iburasirazuba mu Mutara. Ariko na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire, hari uwitwa Mugabo Ukuze, hari n'uwitwa Nyandwi n'Amanzi. Afite na nyina witwa Mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare. Ubwo ni mukuru wa nyina. Ababyeyi bamaze kwitaba Imana, najyanaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga Seyiseri aho za Goma. Ibigo by'Igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo. Mukuru tumaze kumubona, umwana ndamubura, amaze kumubura nuko ndarekera. Nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona. Nibwo nibajije nti uwagana Gasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika, mukamfasha uburyo umwana twazabonana, kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho.
Ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe?
Ikiganiro cyo nagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana. Ariko nakurikiza ukuntu umwana yavunze angana, n'ababyeyi bazi yatumye ndindira. Ariko nkomeje kumva, ariko n'abari inyuma yaho gatoya bimbisha babonekane ko nanjye navuze ni uwashakisha umwana abifashisha aya mwana ko muzana uwo mwana cyangwa mo kimwe yaba akiriho ngaba namubonaga akamenya umuryango akomokamo.
Hariho no mu kanya twavuganaga ariho.
Yego.
Niba rero umbwira yuko Mukamubano ariryo zina rye, ubwo yaba ari uwanyu?
Yitwa Mukamubano Denise.
Mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he? Ari se Ngarambe yari atuye he?
Aho twari tubonye ho dutuye hahoze hitwa muri Shango. Aho baje guhuriza Shango Shanandiba bakabigira umurenge umwe, ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi. Aho rero muri komine Gikomero.
Nguma kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro, uretse gato ndebe yuko Mukamubano mubona.
Yego.
Karame
nivemutse Nshimimana ngiye guhamagara, maze kuvugana n'umugabo witwa Uwihoreye Leonidas. Leonidas ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe. Umugabo wawe ntago arataha? Nta wundi muntu mukuru muri kumwe?
Ntawe.
Ubundi ntabwo mbikunda gutanga amakuru nk'aya ngaya umuntu ari wenyine, kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyu uvuga ko ari so wanyu, utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire. None rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza. Ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyize bikomeze unyizebe ngo utware nkugeze mu biganza by'umuryango wawe. Muganire, aracyategereje, hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereje. Ntegereza gatoya.
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Denise ari hano kuri telefone nawe uwihoreye urahari ndabakiriye mwembi ku ijwi rya Amerika reka mpere kuri wowe muze uwihoreye uyu mwana wambwiraga yuko ari wawe musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye umubwire uwariwe
Denise muri aho
none
apanda wanje ho muri aho yitwa uwihorero ni dasi abandi murumuna wa papa wawe papa wawe rero mugwa mu ntege ndi murumuna we barahunganye tumaze guhunga kire ku gisenyi niho twatatanye hano yitwa muri vunga bambu kagoma kugira kujya muri zere ntabwo twari tukiri kumwe hanyuma naje kumenya yuko yitabye imana n'umudamu we ko yitabye imana ukaba wari ufite mukuru wawe witwa Mukangabo Ernestina twaje kumubona mu mafoto tumaze kumubona mu mafoto hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina anariho yari afite na ba nyirarume hanyuma barambwi bati dore ni kugishaka reka tumwe nyirakuru abane n'uyu mwana hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'igoma hose ndagushakisha ndakubuze maze kukubura nuko ndatuza ariko imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane itagufuje nawe kugira ngo uzatahuze
arakumva umugendeshe buhoro ari wenyine nta umugabo ntagahari urumva kwakira makuru nkaya ntago byoroshye nange byananiye kuyakira turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira agende asubiza buhoro buhoro ntago byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite ndavuga se na nyina ariko nubwo bwose abafite ni nkuru atari yiteguye yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira imana azababona ariko turamugendesha buhoro tumukomeze kugira ngo yiyakire ashobore no kugira nawe icyo akubwira mbere y'uko dukomeza uwihoreye uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku wari we ataza amazina y'ababyeyi be ataza aho akomoka yumva ari we wenyine uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre uyu mwana namushakishije ndamubura uti yitwa Mukamubano Denise iri zina rya Mukamubano Denise ni mwebwe mwari muhaye ni se Ngarambe wari mwise
iri zina ry'ababyeyi be bamwise ndetse ari n'abatutsi bamwita Denise rwose ubwo twahunze ari umukristo gatolika
Denise wamwumvise so wanyu uwihoreye Leonidas ukubwira amateka y'iwanyu nabanje kumusaba ko kubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uri we wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu ngaho nawe musuhuze umubwire icyo kuri ku mutima komera
padera padera ngai
Denise turaza kongera ihangane ngiye kugukupira turaza kongera kuvugana umugabo wawe agarutse sibyo kukureka wenyine ntago ari byo ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine
ihangane
rira turi hano sibyo so wanyara hari nanjye ndahari turi hano kugira ngo tugukomeze nabimubwiye yuko afite umuryango mugari ndagukomeza ntago byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye ariko ni igihe cy'amahirwe ni igihe cy'ishimwe ku mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya kuba niyemeje kuguhuza na Wihoreye Leonidas nuko nemera rwose yuko uri umukobwa we kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire, ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira mutagomba kuvugira ku karubanda. Ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari, ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijuru rya Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe. Nimba umaze kuyakira gatoya, uyu mubyeyi wamusuhuza.
Niko basuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, harimo abanakiriye uburyo ambwiye kugumana n'ibishaka tuzabona.
Uya muzabona na vuba. Ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane, muzatubwira umunsi muzaba mwemeje, kugira ngo ijwi rya Amerika izakujyane ikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe, tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero ka Buraga. None muze Uwihoreye, wowe uracyafite akabaraga. None rero ubonye umukobwa wawe mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Kandi Imana yongeye kugereka yuko byose bishoboka, kandi ndagushimiye Jenoside, ndagushimiye Imana guha umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Agasaro ka Buraga, abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye, gusa Imana iguha umugisha kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibingibi ndabisohoje kubera ko igihe cyayo cyacu tugeze. Ngenda gushimiye kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana muve mugikomera humura. Uwo mubyeyi ukuze mfite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyara bose barahari n'umuryango mugari, bose twiteze kumwakira mu muryango kandi Imana iguha umugisha gusa yaguhaye ubwo butumwa.
Urakoze cyane. Uyu mwana arakumva, ari hano, tuzamukumurikira vuba ahangaha rwose, tuzamukuzanira. None Denise Mukamubano, wamwumvise so wanyu, witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze, ngiye kongera mubone. Denise, wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi rya Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose. Abo bose nabo nabugushimirwa, ariko wowe muri kano kanya Denise, ubwo waturutswe, ubwo washoboye kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe ni uwawe mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Icya mbere ndashimira Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Nashimiye Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri Florida badafite ababyeyi baguze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango. Imana niyo ihabwa icyubahiro.
Urakoze cyane rwose Denise Mukamubano, byaranshimije cyane kukwakira. Uribuka tuganira, narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe. Imana irabikoze, ingaho rero ari wowe, ari na so wanyu Uwihoreye Leonidas. Mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro. Uze kundamukiriza umufasha wawe Denise, na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga, akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya, mu gihe nkubwiriye inkuru nziza, ariko umundamukirize, umunkomereze, umushimirire. Ngaho rero mugire umugoroba mwiza, amahoro y'Imana. Yego, murakoze.
Kagasaro tugashake kazaboneka, kagasaro tugashake kazaboneka.
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Emmanuel Karyango atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo akagari ka Gihembo mu mudugudu wa Munini mu ntara y'Amajyaruguru arashakisha umwana bereye se wabo ikimpaye Griselia baburaniye kuri Goma mu mwaka w'1996 yabaga mu nkambi ya Mugunga aho yageze avuye igatagara mu Rwanda.
Ndi kurangisha uwitwa Ikimpaye Griselia no mukobwa wa mukuru wanje. Indi se wabo
none mwatandukanye mute?
Twatandukanye Goma mu nkambi ya Mugunga 1996.
Yego, hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Nyine ubundi twahoze tuva mu Rwanda twabashe gukambika mu nkambi ya Kibumba. Inkambi ya Kibumba baza kuyisenya, duhungira none tugana Goma. None tugeze Goma uwo mwana w'umukobwa aza guhura n'abana ngo babanye igatagara, bamwe ngo reka we bamucumbikire ko ngo twari twakabonyaho aho tuba twe tuvuye nyine mu nkambi ya Kibumba. Umwana asigara gutyo.
Yari afite imyaka ingahe bamujyana kumucumbikira?
Yigaga muri Bokose mu munsi wa gatanu. Urumva yaramaze ni mukuru nyine yigaga mu wa gatanu muri Bokose iki Ijumba nusa inyagasuruka muri sosiyali abitwa sosiyali. Gatagara yagiye ari umwana muto kubera ko yavukanye n'uza yari afite ikibazo cy'inuzi yavutse afite utugu amaguru nyine afite ikibazo, none bamujyana Gatara kujya kumugoroza. Ari umwana muto mbese niho yise primaire ayirangije akoze ikizami, noneho nyine aza kwiga muri Bokose nuko yahaje.
Hanyuma se mukuru wawe ari we papa we yaratuye aho ngaho Ibyumba ya kera yaratuye?
Mukuru wanjye we abanuza mu murenge wa Nuza wa Rubaya, mu murenge wa Rubaya muri Gicumbi.
Hanyuma se uyu mwana w'umukobwa Ikimpaye Griselia ahuye n'abagenzi be babanyigatagara bakajya kumucumbikira, bo bari bacumbikiwe nande? Ni ikihe kigo cyari kibacumbikiye?
Aho rwose nange kugira ngo mubwize ukuri, ubwo urumva ni abantu hari basaza be nabo twari twahunganye, nibo bamusize aho ngaho baratubwira ati yahuye n'abana babanyigatagara ati bari bamucumbikiye kubera ko turimo kwirukanga nyine tutarabona ahantu tuba, nta hantu bamusize. Ubwo rero aho twe ntabwo twabaye naho twamusize tujya gucumbika ahantu hitwa Isake, ahagana Isake ni nko mu birometero nka bingavuye mu nkambi ya Mugunga. Nyine twa tugiye gushaka indi site nshyashya tugiye kuba umwana tugusiga aho ngaho. Mbese ubwo aho ngaho twamaze nk'icyumweru aho twari twagiye gucumbika, ubwo naguma rero ikifatwa. Imaze gufatwa rero urumva bamwe bavuga ati ibintu ni bibiri, nuko jya mu Rwanda. Abandi bavuga ati aho kujya mu Rwanda twe turakomeza amashishi, ariko kubera ko twabonaga umuntu yisaziye atashoboye iby'amashyamba turatwe dusubire mu Rwanda, ntako ntibyagenda. None kubera ko umwana tutari kumwe tumaze kwira imishwaro, ntabwo ari kujya kureba ngo umwana ngo yarari hehe, ko twaryo joro nta muntu ufite aho abanyere dutegereje mu gitondo kugira ngo nyine turebe uko twata ahantu uko nk'uko byagenze dusubira mu Rwanda umwana tutamubonye nuko twatandukanye.
Kwa ari wowe waje ukaba uri se wabo uje kumushaka, mukuru wawe urambwira ko nawe atuye hirya aho ngaho, yagutumye yakubwiye ati ngira ku gasaro ka Buraga unshakishirize umwana wacu wahaherereye, yagutumye?
Venusti uko cyose giteye hari n'abasaza babiri nabo twasize Kongo. Abo basaza babiri nibo bajyaga no kumureba icyo gihe rwose twatandukanye nabo nyine wa mugani bavuga ati ntabwo twajya mu Rwanda, none twebwe tugiye gukomeza ishyamba sisi niwe wari kuduha n'amakuru rwose kugeza n'ubu nabo twarababuze. Hari uwitwa Tumwe Sigistani Sirasi n'uwitwa Sengiyumva Sebastian cyane, abo bana nabo bahise Kongo, nabo twatandukanye gutyo, niba bari kutona amakuru nta nuko bimeze ubwo umubyeyi nyine uruva n'umuntu wabaye nka turumatize no kumubwira ibyo abana be nyine n'ubwo mukutera gahinda njye usa gushaka kujya ngo niwe reti mushakiwe bo basi ko nyine ngo abana batakiriho nuko nguko babaye dekuraje nuko nguko
birumvikana niba numva neza wambwiye ko tumweshige na Sengiyumva ari bo bamusize igoma muri icyo kigo ya hari abandi bantu bafite ubumuga nibyo
niwe bamusubiye ko niwe batubwiye banajyaga na mbere uko nyine gomesa twabajya bakajya no kumureba akatubwira uko bameze nuko ahubwo abana nyine bamuganiye tugiye kugenda ntibabonye bo babati turasigaye ni nkabi twabimaze gushwiragira buri wese ntabwo iryo shuri nta muntu aho twari turi twese twabimaze gushwiragira nuko nguko mu gitondo ahubwo baravuga ati inkambi urageze saa munani akiri mu nkambi aho ngo yanumuza ati aragira ingorane nibwo abantu bati abantu batangiye kujya mu Rwanda ubwo niwe twe tugiye kusura mu Rwanda abasore bati twe ntabwo twaje tugiye gukomeza za masisi nuko nguko twatandukanye gutyo n'umwana tutanamubonye nta kuri twari kuye ntabwo wajya gusinzira mu nkambi ubona inkambi avuga ati nibigeze saa munani umuntu ukirimo aragira ingorane nuko twese dufata turahambira twe twari dufite ingufu nkeya turi n'abasaza nuko ngo twisubira mu Rwanda
none ni ukuvuga rero yuko mwasize abana batatu ba mukuru wawe ari bo Ikimpaye Tumwesige na Sengiyumva nyuma y'imyaka 28 ishize nta makuru ambwira ko nta gakuru wigeze umenya ka Tumwesige cyangwa se ka Sengiyumva ntabwo bigeze bagutumaho umuntu baraho ngaho za masisi za sakeza ntabwo bigeze bagutumaho ngo wabwire bate turi hano
yewe muza fene mfite n'andi dufite n'abandi abandi bakobwa ba mukuru wanjye nabo ngo babanye nawe Kigali nabo batubwiye ati twarashaje igirisira rwo
simvuga Griseria ndakubaza Tumwesige na Sengiyumva nta makuru yabo wigeze umenya ntibigeze babatumaho babasuhuza
ntayo ntayo rwose nabo ntayo iyo tumenya ahubwo umuntu yari kumenya amakuru nabo narengero ryabo tuzi
hanyuma se Griseria we nta muntu wigeze ababwira ati naramurabutswe kuri goma nta makuru imwe ngiye kumenya namwe
nta makuru rwose twongiye kumenya Venezuela rwose twatandukanye kuri rutegeze twe umwana zataho kazagira gutyo kugeza ubu nta makuru afatika nta muntu
none se niba kumva ubu ngubu barakumva mubwira amakuru yo mu Rwanda mubwira amakuru ya se ya nyina y'abandi bene wabo baraho ngaho mu Rwanda muha amakuru
akuru namubwira ko hari bari umunabe witwa Nuza Solange na Nuza na Angelique na Mahoro n'uwitwa Turyayika yo bose bari mu Rwanda baranashatse nyina na Seti ndika barahari na Senzi muri Defrem barahari nanjye se wabo ndi mu Rwanda nanjye narubatse mfite abana nyine baraje no kwiga mu Rwanda n'amahoro rwose abonye uburyo yaza mu Rwanda cyangwa na yibere niba akiri abari hanze nta kibazo ariko icyo dushaka ni ukujya kutumbwe nyine niba akiriho n'icyo ushaka kugira ngo tumenye pe
Emmanuel Karyango urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa ubereye se wabo Ikimpaye Griseria ndagushimye cyane komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze Venuste
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka 8 umubyeyi w'umunyarwanda utuye muri Uganda no mu Rwanda Mukarubibi Esperance abuze amakuru y'umuhungu we yajyanye muri Uganda mukuye mu Rwanda yamusize ku kiyaga cya Victoria aho yakoreraga umurimo wo kuroba kugeza ubu ntazi niba akiriho ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga atuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama akagari ka Shyogo umudugudu wa Gasharu mu ntara y'Iburasirazuba
aburiya na Uganda ndajyanye n'umwana aragenda tugezeyo ajya gukora kuri Victoria tujyanayo 2016 nanje kuvayo 2017 we asigarayo 2018 ndamusura nshangara hari kwari mu karere mu karere ka Buvuma umwaro wa Gasari 2019 nsubiyeyo barambwira ngo yarimutse ari Karangara ubwo rero nageze mu rugo 2019 telefone yanjye barayiba sinongera kubona uko muvugisha kuva icyo gihe kugeza none aha nta makuru ye nzi niba baho niba atabaho ntago mbizi nagira ngo nshakishirize
none se uwo mwana uvuga wasize Bugande n'umuhungu n'umukobwa yitwa nde
n'umuhungu ni na mukuru yavutse 2019
yitwa nde
yitwa Ishimwe Samuel
ariko se ujye ujya muri Uganda ubu tuvuganure mu Rwanda ariko se hari igihe ujya muri Uganda
ubu nyine naje nafeye Uganda nza mu Rwanda ngira ngo ndangisha kugasaho kabuye
Wavuye muri Uganda uje gushaka Gasaro Kaburaga?
Cyane kubera ko hariya ntago nari kubona nimero zawe.
Ariko no muri Uganda Kisoro tuba turi kuri FM Kisoro ahantu hose turumvikana mu byeyi.
None no hariya mu karere ka Canada seke yo niho ntuye. Kisoro ni kure ntago kubera ko mu Rwanda n'ubundi hari umuryango ubwo naraje mu Rwanda ndavangoreka nshakishe ku Gasaro Kaburaga ndi mu Rwanda
uyu muhungu Ishimwe Samuel ajya gukora kuri Victoria yakoreraga nde
ntago umukoresha nari muzi
iyo mwavuganaga se yakubwiraga ko akora iki
yararobaga
yego yararobaga kuyirobera ku giti cye cyangwa se ari muri koperative
yakoreraga
umuntu ehe nuwo nakubazaga uwo muntu yakoreraga iyo mwavuganaga ntiyakubwira ati nkorera kanaka
oya ntabwo yigeze abimbwira nyine yakoreraga kuri Victoria nanjye twarahabanye amezi atandatu 2016 ubwo rero 2017 umugabo yanga kuhaza uhita asubira na Gaseke ubwo umwana 2019 ndamusura ngeze yo nsanga ntakintu yakoreraga aho ntago ariwe muhamagaye arambwira ngo ari Karangara ngo shebuja mujyanye Karangara ngeze mu rugo telefone barayiba bayibye umuntu wari waranguriye simukadi y'ingande yari yarapfuye mbura ukuntu twapfurisha ndakomeza ndategereza ndawe ndavuga azadusura ndategereza 2021 kugeza none aha ngaha niwe wari bucura bwanjye ngira ikibazo ndavuga ngo reka njye mu Rwanda ndebe ukuntu nabona Venuste ngiye ku Gasaro Kaburaga turiho papa wariho nanjye ndiho n'abavandimwe be babiri witwa Rebeka Umuhire na Karangwa Manuel na wariho yashize tunabana n'umwuzukuru wacu mutoya witwa Gikundiro turacyari kumwe hariya na Gaseke
none se papa we yitwa nde
yitwa Mugabo Windekwe Jean Bosco
nawe ari hariya muri Uganda
nawe ari Uganda
none
umudugudu yasize aherutse yasize turimo yari aherutse igisimura ubutwari twaraguze twarubatse turi ahitwa na Ruvure ariko ni muri district imwe nanigomboro rimwe igomborora nigateka
birumvikana ubu amaze kuba umusore imyaka 27 yagombye gushaka
cyane mbabwite ikibazo
afite ikibazo ashatse gutaha mu rugo ntacyamubuza
naratekereje nkwenda yatekereje ko twasubiye mu Rwanda cyangwa atekereje ko nta muntu ugihari ndavuga ngo reka nambuke nze mu Rwanda ndebe ko nabona Gasaro Kaburaga nagiye mbona abantu benshi cyane wafashije n'uriya mwana wo ku Kibuye ejo bundi ni naho nabyumviye neza ni naho uwo munsi natekereje kuguhamagara uwa mwana wo ku Kibuye wari ubarabuze amaze imyaka 24
yego
kandi wagiye ufasha abantu benshi narabyumvaga naragakundaga cyane
uri umuntu mwiza uzajya ukomeza wumva Gasaro Kaburaga kubera ko tuba dukeneye abantu nkawe badufasha gufasha n'abandi iyo tugufashije nawe badufasha kugufasha n'abandi ariko rero dusubire inyuma ndimo ndibaza ikintu kibuza Samuel Ishimwe namwe kubashaka nakubwiraga yuko bamaze gukura ni umusore ahakora ni muri Uganda kuki atashubije amaso inyuma ngo avuga ati mfite abavandimwe mfite data mfite mama iyo utekereje wumva se yarabuze telefone zanyu wumva yari niki kimubuza kuvuga ati reka nshaka ababyeyi imyaka ishize nubwo atari myinshi imyaka 5 ishize mutavugana ku mubyeyi ni myinshi
kumubyeyi ni nyinshi telefone naravuze se telefone yarayibuze wena niba yarayibuze nange ngira ikibazo tavuga yaba yaraguye mu mazi yabakiriho mfite ikibazo
ariko nge ndashaka ku kugira ngo nshobore gushakisha neza uyu mukoresha wamukoreshaga kiri akiri hariya kwitanganyika mbere yuko yimurirwa ikarangara uwo mukoresha nawe wagiye kumurebayo kurako wagiye kumushaka uramubura ujya handi uramubona usanga umukoresha yaramwimuye umukoresha yari afite mbere ninde kurako menya uwamukoreshaga mbere byatuma amenya n'uwamukoresheje uwimukiyeho abo bose nabahamagara nkagenda nshakisha nkamenya aho aherereye uwo mukoresha we yari muntu ki yari ikigo yaroberaga ikigo yaroberaga umuntu ku giti cye yari muri koperative se ninde yaroberaga
ntago uriya muntu yaroberaga kubera ko iki gihe tubanayo yari arimo kubyiga ariko nasize amaze kubimenya asigaye aroba kamana na mukene nkanika ubwo rero nsubiyeyo abahungu babanaga baravuga ati yabonye shebuja kubera ko yamaze kumenya ubwato niwe usigaye gutwarwa kuri moteri ntabwo nigeze mbabaza shebuja kubera ko iki gihe naramuhamagaye aranyitaba arambwira ati nabonye databuja ubungubu yanjyanye ikarangara niho ndimo gukorera ndabunganye se ndataha tutabonanye arambwira ati nta bwato nabona bugera Buvuma ngo nongere nsubireyo njye ku kazi ubwo rero kubera ko nabonaga azi ko tuba Uganda ndavuga nti naramuka abonye umwanya cyangwa hari igihe bafungaga na Victoria icyumweru mfunga zadusura mbona umwaka urashize ibiri irashize itatu nabwo mfite ikibazo ariko mpakurikirana Gasaro kaburaga mvuga nti nimbona imyaka ingahe ishize nzareba ukuntu njya mu Rwanda ndebe ukuntu nabona nimero zawe
none se kumva mwakoranaga kumva yari umwana ugukunze nawe umukunze ko atavuye mu rugo ariko habaye ikibazo ko yagiye gushaka akazi ko wamuhamagaraga akakwitaba none se nta yindi nimero y'umuvandimwe yagiraga nimero yawe gusa
tuva mu Rwanda yari afite telefone ariko ageze mu mazi akora mu mazi telefone ye arayita n'irangamuntu icyo gihe ijya irangamuntu yakuye mu Rwanda yaguye mu mazi Rwandamo na telefone ubwo rero niwe yari afite nimero z'abavandimwe nyuma yaje kugura indi kubera ko nari Uganda ubwo ndagira abona nimero yanjye dore iyo abavandimwe ntayo yari afite
madamu Karubibi Esperance niba uyu muhungu wawe Samuel Ishimwe akumva muri kano kanya niba aho yaba ari hose ari ku cyaga cya Victoria muri aya masaha akaba arimo aruba ari ku bwato abutwaye yaba salima ruhuka avuga ati ikivinda gisohoje cy'uyu munsi niba kumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
niba ari manyumva Samuel ni umwana wanjye ni bucura bwanjye ndamukunda kandi ndamukumbuye cyane ku buryo nanagize ikibazo nkavuga umwana wanjye ndamutse nsanze yaranapfukuma nkumva nagaruka no mu Rwanda
buya humura ni igihe cyose nta makuru ye wari wabona komeza wizere yuko akiriho reka tumushakishe dushakire hamwe turebe yuko twamubona ihangane komeza umujishi ukomeze uri mu kiganiro Gasaro Kaburaga ubungubu inzira iratangiye amakuru tuzayamenya
ku buryo mbafite ikibazo mushiki we akurikira uwo barimo kunsereza akambwira ati Samuel abahehe akambwira ati niba yarapfuye wabitubwiye abura ibyo mvuga
ihangane birumvikana imyaka ishize imyaka itanu utazi amakuru ye ni igihe gikomeye ku mubyeyi
cyane
ariko ukomeze wizere uburi mu Gasaro Kaburaga ijwi ry'Amerika tugera kure mfite n'Imana yuko muri Uganda batwumvira kuri FM hirya no hino nitugira cyo tumenya tuzakikugezaho ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze Imana guha umugisha ujye ubana n'Imana umuryango w'Imana ujye ufasha nabonye umbisho fasha abantu benshi benshi buri teka kasta ukaburaga yo umbisho ndarira kubera abana mba numva uwaboneye ababyeyi cyangwa imiryango
komere
nari ndikugenda imbere
ukomere no muri kino kiganiro wabyumvise arabo tumaze guhuza muri kano kanya ubwo nawe rero ushobora kuzaza ku murongo ukurikira
ushobora kubona numvise nuriya mwana mwakuye muri iriya mirambo yo mu nkoto umwana ukuntu yabonye umuryango byinshi mwagiye mufasha ndagakurikira cyane
ngaho rero mukadibibi
mukemeza
ngaho rero mukomeze mutegereze mwizeye kandi mukomere
amina murakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana wagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1998 afite imyaka 5 avuye muri Congo aho yari yarahunganye n'ababyeyi be yagarutse wenyine rwagasana abayisenga Eric atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyanza akagari ka Gatenga mudugudu w'Isonga mu mujyi wa Kigali
Ikinzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo mumfashe kurangisha ababyeyi banjye.
Ababyeyi bawe mwatandukanye ryari?
Ababyeyi banjye ntabwo nzi neza igihe twaba twatandukanye kuko nari nkiri muto cyane ariko nibuka amazina yabo, nibuka amazina ya papa, ya mama. Nibyo ngibyo nibuka cyane ariko sinzi neza. Ariko numva igihe twaba twaratandukaniye ari 1994 wenda se turimo turahunga cyangwa hari izindi mpamvu zaba zabaye ariko n'icyo gihe numva n'abamerukana n'ababyeyi banjye
papa wawe yitwa nde
papa wanjye yitwaga Rwagasana Ndagijimana Pascal
mama wawe
mama wanjye yitwaga Mukamutesi Jacqueline
none se wari ufite imyaka ingahe
imyaka yanjye ntabwo nyizi neza ariko igihe nageraga muri Alferna bambariye imyaka 5 icyo gihe kandi hari muri 98
98 baguhaye imyaka 5
yego ari uburyo twafataga ugacisha ku gutwi bari barimo bahitamo abana bamwe bajya ku ishuri abandi baba baretse kujya ku ishuri icyo gihe rero baklasa njyewe ubwanjye bankira mu bantu bari muri iyo myaka nk'itanu gutyo niyo mpamvu bikomeza kumbera urujijo ndetse nkavuga nti bishingiye ku mateka y'u Rwanda wasanga naba naratandukanye nabo wenda turimo turahunguka kubera ko bishingiye ku mateka y'u Rwanda bigahurira n'ukuntu nanjye nibuka nza mu Rwanda nibuka nza mu Rwanda mu ndege ndi kumwe n'abandi bantu bivuze neza rero yuko niyo naba nari mfite iyo myaka nk'uko abanyakiriye babyanditse na n'uyu munsi nk'abanyibikoresha ariko birashoboka ko naba ntaratandukanye nabo muri 1994 wenda nkaba naratandukanye nabo nyuma yaho wenda muri ubwo buryo bwo guhunguka cyangwa se wenda bakaba baragiye bapfa wenda bakagwa mu wenda hatari mu Rwanda niko ntekereza mba numva byanze bikunze ngiye naba naraburaniye nabo ahandi hantu hatari mu Rwanda
yego none gerageza kwibuka iyo ndege mwajemo mutaha mu Rwanda mwayuririye he ahameze hate
iyo ngerageje kwibuka hari ibintu nibuka hari nibuka ahantu mu mutwe wanjye hitwa Zanyangezi ndetse kuva nkiri muto nakomeje kwifuza kuzahura n'abantu ngo numve ko hari amateka yabo bampa ndetse nagiye ngerageza no kwibaza nimba hari abandi bantu twarazanye muri iyo ndege ariko mba numva iyo ndege byanze bikunze nk'abantu twaba twarayuririye iyo ngerageje gukurura amashusho yo mu bwana bwanjye mba numva byanze bikunze hari nko muri Afurika ahantu runaka muri Afurika ariko nyuma umumama wanyakiriye yambwiye yuko hari abana bazaga muri Alferna babakuye muri za Congo Brazzaville mu bihugu bitandukanye nuko ntabwo rero nasobanukiwe neza hano naba naye bayuririye kuko ibitekerezo byanjye ubundi bigarukira ahantu tuza turi mu ndege turi abantu benshi bagenda baduha amabiswi bagenda batubwira ati muvemo hano mwinjire muri izi bisi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nibuka ibintu byinshi cyane ibyo nibuka bya mbere iyo ndege nibuka ndi nk'ahantu mu ishyamba nkanyura ku bantu mbona bapfuye ari benshi ubundi nkibuka umuntu waba warangize ku rutugu ampetse ku rutugu agenda nshishanu mu byondo byinshi uko biri kose mba numva ko byanze bikunze naba narabaranye n'ababyeyi banjye mu gihe gitandukanye no kuba cyaba ari cyo muri 94
niba wibuka Nyangezi Nyangezi iri mu gace ka Warungu mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ikibuga cy'indege kiri hafi ya Nyangezi n'iki Kavumu kandi ntago wakurira indege uri Kavumu utahi Rwanda byarushaho no kugenda na bisi cyangwa ni kamyo cyangwa n'ubwato ariko icyo gihe wanyura ku nkombo n'ahandi icyo gihe ntago wakurira indege Kavumu utaha mu Rwanda
urumva kubera ko twabaga turi abana benshi ari n'igihe washoboraga gufata ibyo abandi bana barimo baravuga ukagerageza kubivuga iyo nza kugera amahirwe kuba narabonye failo yanjye ahantu muri Alferne yanyakiriye byari kumbera byiza bikarushaho kumfasha kuba nabyibuka byose wenda bashingiye ku byo naje mvuga ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe kubona failo yanjye kuko Alferne zimaze kuvaho njyewe amakuru mfite nuko nagiye kuri Alferne ejo bundi mu muri uno mwaka mu kwezi kwa kane bambera ko fero zacu bazitwitse wendi yonza kuba mfite amakuru yose nari kuba nzi neza uko aho ikibuga cy'indege naba naravuyeho
mbese iyo bisi yabazanye mwaje mu ndege mugera ahantu hanyuma bashyira mu bisi mwinjira mu Rwanda Orferina wagiyemo iri mu kahe gace ku Rwanda iri mu majyaruguru iri mu majyepfo y'igihugu
Arufirina nagiye mbiri mu majyepfo y'igihugu ahantu hitwa Imuhanga ni muri Shyogwe iyo Arufirina yari y'umugabo witwa Fred Nkunda ikigo cye cyitwa Jamo mu ncamake Jamo ntabwo nzi neza icyo bivuga ariko cyari cy'umugabo witwa Fred Nkunda kiri Shyogwe ubwo ni muri Muhanga ubu ngubu mu ntara y'amajyepfo ubwo ni muhahoze ari Gitarama
aho winjiriye mu Rwanda ntivuga ko ari huguma icyo gihe hari ibigo byinshi bitandukanye by'impfubyi abana bari benshi bakeneye kugera aho bashyirwa bagendaga rero bashyira harubonetse umwanya ariko ndagira ngo ngusubize inyuma gato nanone iwanyu bakubwiraga ko mukomoka he mu Rwanda
ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nibuka ishusho y'ababyeyi banjye cyangwa undi muntu wari wese ugeze ambwira aho nkomoka Eke nibuka gusa nuko aho nagendaga ngera hose muri ubwo buryo bw'uko bagendaga batwimura aho nageraga hose nagendaga mvuga amazina y'ababyeyi banjye kandi nkuko nabikubwiye muri uno mwaka nabashije guhura n'umumama wanyakiriye bwa mbere ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye iryo yambwiraga ntavugaga neza n'iryo ryitwa rwa Gasana ariko nshingiye ku bimenyetso by'uburwayi naba naragiye ngira imyotso mfite ku nda nkashingiye kuko yarambwiye ko ari we wagiye agira uruhare mu kumvuza mba numva byanze bikunze ibyo yambwiye ari ukuri amazina yanjye sinigeze nyahindura kugeza n'ubu ngubu kandi ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye
nubwo rero ko witiranwa na papa wawe witwa Rwagasana na witwaga Rwagasana
yego nitwa Rwagasana abayisengerike ariko Rwagasana ryo narivugaga nabi abayisengerike ni izina ryo ntajya nibagerwa kuko mba numva ngibuka neza cyane
yari bakuru bawe wari ufite
iyo ngerageje gukurura amashusho mu bwana mba numva hari ari umuntu abanjye nubwo ntazi amazina yabo kuko nibuka ko hari ahantu twajyaga duca nkanibuka ko muzehe wanjye yakundaga kudutwara inyuma mu modoka isa nkaho ranazina modoka bita Helix ndabyibuka nkibuka ko arantu twakundaga guca ahantu hasa nkaho hari amazi menshi ariko ntabwo menye igihugu icyo ari cyo ariko nibuka ko yakundaga kudutwara mu modoka kandi mama yabaga ahetse undi mwana Icyo nibuka neza no kumenya ngo amazina y'ahantu yarahanaha.
Aho ngaho hari mu gihugu cy'amahanga cyangwa se hari mu gihugu hari mu Rwanda?
Ntago nzi igihugu icyaricyo.
Papa wawe iyo urebye yabyukaga mu gitondo wabonaga kuri iki? Yabyukaga yambaye isarubeti, yabyukaga yambaye ikanzu y'abaganga se, yabyukaga yambaye umwenda bagisirikare, yabyukaga yambaye iki? Yabyukaga ubona agiye gukora iki?
Iyo nkunze kugerageza kwibuka ndanumva nta kindi kintu kiranzamo papa yaba yarakoze uretse kuba yari umusirikare.
Yego. Iyo hiliksi iyo mwayijyagamo wabaga wicaye imbere uri kumwe na mama wawe cyangwa se wabaga wicaye inyuma uri kumwe n'abandi bantu?
Oya, nakundaga kuba nicaye inyuma ndi njyenyine, ahubwo mama niwe wabaga yicaye ari kumwe n'abandi bana. Kuko ikintu gituma mbyibuka cyane nuko mba numva hari ahantu yacaga hari imikuku myinshi, nkumva irasa nk'aho ishaka kunjugunya ahantu nabonaga ikintu kimeze nk'ikidendezo cy'amazi. Ariko urumva ibyo byose ntago mba mbyibuka gutyo, ariko hari n'igihe ngira ngo nashidikanya nkavuga ni se ko ari ukuvangirwa wenda n'andi mashusho. Hari n'igihe njya nibuka abantu bagendaga bambuka imigezi hejuru y'ibiti, bagenda hejuru y'ibiti bamwe bakagwa mu mazi. Hari ibyo nibuka, bamwe ugasanga nk'umuntu bamurashe wenda yari ari mu bwato. Ibintu by'amazi bikunda kunzamo cyane kandi mu buryo busa neza. Iyo maze gukura rero nkabisanisha n'ubuzima bw'iki gihe, hari igihe mba ntekereza nkavuga nti wasanga ari nk'ahantu twari dutuye hafi y'amazi, cyangwa se akaba ari nk'intambara wenda yaba yaradusanze ahantu hafi y'amazi ku buryo abantu bahungaga ari benshi. Mba nibuka ari nk'umuntu nshyira ku rutugu bambwira duhunge, ariko ntabwo mbasha kumenya nyine neza, ntabwo mbasha kubisobanukirwa neza ngo mvuge ngo twari ahantu cyangwa ahangaha. Ikindi nibuka nuko muri izo rwaserera zose nibuka hari umumama umpa ibyo kurya ariko biri mu rukoma. Ibyo byo kurya byari isombe, ndabyibuka yari isombe iri mu rusenda rwinshi. Ariko agiye kunsabira ubufasha ku muntu wakabaye ameze nka nyumba kumi, amubwira ko adashobora kunyakira.
Ndashaka gutinda gato kuri ayo mazi wabonye. Ntabwo uzi aho wari utuye mu Rwanda kera, hari ibintu by'ibimodoka byahabaga byahingaga cyangwa se byatwaraga ibiti cyangwa amatafari bakabyita tingatinga. Ijambo tingatinga cyangwa se tingitingi iyo uryumvise mu mutwe wawe hari icyo rikwibutsa?
Tingitingi ikintu, ubundi ijambo tingitingi n'ijambo inyangezi ni amajambo abiri nkunda kwibazaho, ndetse nkumva nanahura n'abantu baba bahazi bakaba bambwira, wenda nkumva ko bamfasha kwibutsa, wenda nkaba nabona ibirari byabo.
Noneho rero aho ngaho tingitingi waba warahageze umaze kunyura mu mazi, mbese aho ngaho waba ariho wuririye indege, mbese waba warageze mu nkambi y'abantu, hari igihe se babashyize hamwe bavuga bati mwitegure murataha mu Rwanda, hari ikintu wibuka?
Ibyo ndabyibuka, ndabyibuka ko hari igihe batubwiye ati twitegure tuzataha mu Rwanda. Ndetse hari n'indirimbo nkunda kwibuka bajyaga batwigisha zari ivugaga uburyo tuzataha, harimo yavugaga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha. Ariko icyo gihe nari naramaze kuburana n'ababyeyi banjye, bakatubwira yuko batubwira ati tuzataha, kugeza bakajya bimura amatariki bimura n'iminsi, kugeza igihe nyine twaje gutaha tunyura muri izo ndege, bagenda baduha n'amabiswi. Ndumva nabyo mbyibuka, ndetse abana benshi icyo gihe birutseho bararuka. Ariko iyo urwo rugendo rwari rurimo abantu bavangitiranye, harimo abantu bakuru, harimo abana, gusa nyine kuva icyo gihe sinigeze mbasha kubona umuntu n'umwe waba ari waraje muri urwo rugendo, wenda ku buryo yanyungura ibitekerezo, wenda mbwira ati twavuye ahantu.
Hari aho mwageze babinjiza mu mabisi hanyuma babajyana mu Rwanda?
batwinjije muri bisi ariko ibyo nibuka neza bisi nzibuka tubanje kuva mu nkambi inkambi yo mu Rwanda kuko indege nizo zatuzanye mu Rwanda ziratuzana zitugeza ahantu mbona nibuka ko baba baratwakiriye turangije twa campinga mu gihe runaka icyo gihe rero kirangiye nibwo twagiye muri zo bisi zigenda zitudeployinga mu bigo by'imfubyi ibyo byo ndabyibuka mba numva ari nk'ejo mu gitondo byo ndabyibuka neza cyane
hari amazina y'abarumuna bawe wibuka
nayo nibuka ahubwo mba numva ko dushaka kuba twari nk'abantu basengera muri APR byo mba numva dushaka kubyibuka ariko ntabwo nzi impamvu byo bidahita biza cyane ariko mba numva dushaka kuba twarasengeraga nko muri APR
iyo wabajyanaga gusenga ku cyumweru ninde ni mama wanyu cyangwa na papa wanyu
barajyanaga ni mama wacu niwe wakundaga kutujyana gusenga ku cyumweru wowe ntabwo yakunda kuba hari
iyo ndirimbo igihe nikigera tuzataha iyo papa wawe yabaga abatwaye mu modoka yarayiririmbaga ukayumva
papa wacu rero we ntabwo muri iyo ndirimbo aho nyibukira nta mubyeyi n'umwe wanjye nari ngifite yego nta mubyeyi wanjye n'umwe nari nyifite kuko ndibuka ko nawe kugira ngo ngere aho ngaho izo ndirimbo zaririmbirwaga ari nk'ikintu kimeze nka mikoro cyaciye mu baturage bagenda bavuga bati abafite abana b'abanyarwanda bagomba kubarekura bakagenda iyo mikoro niyo yagiye ivuga ahantu abo bana bagombaga guhurira ariko ntongenekereje nk'iyaka mba numva bari muri za 97 bishingiye yuko mama yambwiye yuko ari muri za 98 twageze hariya uko biri kose mba numva ari nk'97 n'ubundi muri icyo gihe
none Rwagasana mbwira imyaka 26 hafi irashize ishobora kuba ari 27 kubera ko ntabwo wibuka neza igihe watandukaniye n'ababyeyi bawe ntabwo wibuka neza aho murumuna wawe cyangwa barumuna bawe baba bari birumvikana ko hari abagiye bavukira mu mahanga aho mwari muri abo bose barakumva muri kano kanya niba bakiriho ni wa munota ntanga w'abantu bazana mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo muvugishe umutima ni iki wumva ushaka kubwira abawe bakumva muri kano kanya
ikintu nababwira ni uko ngeze umugisha nakongera guhura nabo nkababona kubera ko naciye mu bintu byinshi nabashije kugenda ngerageza kwiyubaka kwirengagiza yuko naba naraburanye nabo ariko hari igihe kigera nk'ubu nkumva byanze bikunze ngomba gukora uko nshoboye kose nkababona mba numva mbakumbuye n'ubwo ntabazi ariko mba numva mfite amatsiko yo kuba nababona cyane cyane nkurikije nk'ibintu naba ngerageza kugenekereza mu mutwe mba numva nka mama wanjye ari umuntu waba aratwihangiye cyane bitewe n'ubuzima numva yaba yaragiye atunyuranamo mbese bumve yuko aho bari hose baba ari wenda kuko naciye mu bintu byinshi njya nibuka amashusho y'imirambo nagiye ndenga nimba baba barapfuye ariko mba numva mfite icyizere cy'uko haba hariho abakiriho ariko babaye batarapfuye bakumva yuko ndimo ndabarangisha kandi mbakumbuye kuba nakongera guhura nabo ubuzima baba barimo bwose nanjye ubwo naba ari ndimo bwose nkaba nabagerera umumaro kuko nicyo kintu ahanini kifatika numva ngenda nabashakira mba numva byanze bikunze ubuzima barimo bashobora kuba bwaba atari bwiza niyo mpamvu nifuza kuba nahura nabo
Rwagasana Abayisenga Eric ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye mwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane Venuste namwe ndabashimiye kubw'ikiganiro cyiza mukora
Agasaro Kaburaga
Ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadu
mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya muhamagara muhereza ubutumwa bwanditse kandi mugatanga umwirondoro wayo aho mubarizwa n'incama cyo kuntu mushakisha ni 001 202 7 4 3 4 nongere nyisubiremo 001 202 7 4 3 4 naho ubutaha mwarakumwe na Venuste nshimiye Imana.